mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumva kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves. Mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni vewa radio yacu. Tuti mwese turi kumwe hano muri studio ya 7 neje nyamukankunsi ubasuhuza cyane abatwumva aho muri hose kwisi mukanya ni kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Uyu munsi rero turabaganira ku ndwara ya diabete. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze kuri radio yanyu. Uyu munsi tariki 14 ukwezi kwa 11 ni umunsi wahariwe kurwanya indwara ya diabete, benshi bazi nk'indwara y'igisukari. Ni indwara iri mu bwoko bubiri yibasiye miliyoni z'abantu ku isi. Hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika badusabye kongera kubasabira ibisobanuro kuri iyi ndwara ya diabete. Twifuje rero kubihuza guhuza iki kiganiro n'umunsi wahariwe gukangurira rubanda iby'iyi ndwara. Abahagurukiye kurwanya diabete ku rwego mpuzamahanga bafashe insanganyamatsiko y'umwaka igira iti The Family and Diabetes, bivuze umuryango na diabete. Hagamijwe rero gukangurira umuryango wose ingaruka diabete iwugiraho, kuwushishikariza kugira uruhare mu kwirinda iyi ndwara, guhangana nayo, kwita ku bayirwaye no guhugura umuryango uhabwa amakuru n'ibisobanuro ku ndwara y'igisukari. Umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diabete mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, Dr. Simon Pierre Niyonsenga niwe mutumirwa wacu muri iki kiganiro. Muganga Niyonsenga, muraho neza, murakomeye.
Muraho neza,
Eugenie. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbanje rero kugushimira cyane rwose uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika. Hari abantu badusabye kongera kubaganira ku ndwara ya diabete, tukaba twifuje guhuza iki kiganiro n'umunsi wahariwe gukangurira rubanda iby'iyi ndwara. Tugize rero n'amahirwe mutubonera umwanya nubwo mwari muri mu bikorwa byinshi byateganyijwe guhangana n'iyi ndwara mu Rwanda. Mbashimiye cyane rwose kuba mwigomwe mukatubonera uyu mwanya kugira ngo mugane na Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo.
Eje ni nimwe mukoze, kuko nubwo twatuzumye abantu cyangwa twakoze n'ibindi bikorwa, ariko n'iki ni kimwe muri ibyo bikorwa twateganyije kandi bikaba byiza uko tubikoranye na radio agera ku bantu benshi cyane.
Murakoze rwose. Reka rero noneho dudatinze mu gutangira, mubanze mwibutse abantu indwara ya diabete iyo ariyo.
Murakoze. Nagira ngo nsuze n'abantu bose barimo kutwumva bumva radio Ijwi rya Amerika. Indwara ya diabete wari wavuze ko kuko ari indwara bita igisukari, ariko umuntu tuvuga ko arwaye indwara ya diabete iyo impinga ikora umusemburo wa insuline. Uwo musemburo najya mubwiye ko ni nk'aho uringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri. Hari igihe iyo nyama yitwa impindura hayinanirwa kuvubura uwo musemburo, cyangwa se yavubura n'uwo musemburo ukaba ari mukeya, cyangwa se waba unahagije ariko umubiri ntushobora kuyikoresha neza. Bityo rero igipimo cy'isukari kikaba kirekire mu mubiri w'umuntu. Iki gihe nibwo tubare ko umuntu arwaye indwara ya diabete, ariko cyane cyane nyine ibyo byemezwa n'abaganga bapimye ko uwo musemburo cyangwa se bagapimye isukari bagasanga kuko ni nyinshi mu mubiri we ugereranyije n'ibipimo byangombwa bisabwa.
None umuntu abwirwa n'iki ko afite iyo ndwara ya diabete n'ibihemenyetso biyiranga?
Indwara ya diabete rero igira ibimenyetso, ariko ibyo bimenyetso akenshi biza umuntu yarangije kurwara. Ari nayo mpamvu cyane cyane tutabigenderaho, ahubwo tuba dushishikariza abantu kujya kwipimisha kugira ngo umuganga akubwire kurwa iyo ndwara cyangwa se kumeze neza ibyo bimenyetso bitari byaza. Ariko rero ntabwo byatuma tutabyibutsa abantu, harimo cyane cyane kwihagarika cyane bidasanzwe, kugira inyota nyinshi cyane idahagarara, kugira inzara idasanzwe niba urimo kurya, kimwe n'iyo y'inyota twavuze ushobora gukomeza kunywa amazi ukanywa kandi rwose ukabona wanyemeshe kumva cyaka mu mubiri, twavuze guta ibiro cyane ndetse n'umunaniro ukabije. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku bantu barwaye ba diabete, ariko nk'uko gukora nabivuze bikunda kugaragara iyo umuntu koko yarwaye diabete.
Muti ibyiza ni ukujya kwa muganga umuntu akipimisha akareba niba anayifite. Uyu munsi nicyo gikorwa mwagikoze mu Rwanda, turaza kubigarukaho. Ariko se hari ikintu umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara diabete?
Hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo abe yakirinda indwara ya diabete. Cyane cyane igice kinini cy'abantu barwara indwara ya diabete kiri mu bantu bakuze. Biraza gutuma mvuga wenda ibyiciro by'indwara ya diabete. Diabete igizwe ibaho amoko dukunda kubona, ni amoko atatu. Ayo moko rero niyo agiye afite ibintu umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo yirinde kuba yayarwara, ndetse no kwisuzumisha cyangwa se n'abaganga nabo iyo bagiye kuvura bakurikiza ibyo byiciro. Hari ubwoko bwa mbere, ubwo bwoko nk'uko twari twavuze igisobanuro cy'indwara ya diabete, ni igihe impindura yawe idashobora gukora wa musemburo witwa insuline nyine ushinzwe kuringaniza iyo sukari mu mubiri wawe. Icyo cyiciro rero ni ibintu byiza na ku buryo nta n'ikintu umuntu ashobora kubikoraho, cyane cyane ko tutazi n'ikiba cyateye kugeza umunsi ubushakashatsi ntabwo bwerekana ni bahe bantu bashobora kuba bagira icyo kibazo cyo mu bwoko bwa diabete. Ni ukuvuga ngo ikitera ntabwo kiramenyekana. Aho rero koko biragoye no kugira ngo umuntu ayirinde. Ariko mu bwoko bwa kabiri bwo buterwa n'uko impindura ikora umusemburo, ariko wa musemburo umubiri ntushobora kuwukoresha neza. Ibyo rero nibyo duheraho tubona ingamba zo kubyirinda, kuko impamvu uwo musemburo udakoreshwa neza mu mubiri ushoboye kuringaniza iyo sukari, impamvu ziyitera byo zirazwi. Izo mpamvu rero no kwirinda bigenderaho, twavuga impamvu ya mbere ni umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije rero uterwa nanone no kurya ibintu byinshi, cyane cyane by'ibinyamavuta cyangwa se ibintu bifite isukari nyinshi, ariko ntibijyane n'uko umubiri wawe ubikoresha. Ukaba ushobora kubirya ukirirwa wicaye ugenda mu modoka, ariko igihe cyo kurya cyagera cyangwa se ugakomeza kubyinjira kenshi mu mubiri wawe. Ibyo rero biragenda bikaba nka stoke mu mubiri wawe, ari byo biza gutuma ugira wa mubiri ukabije, ariyo mpamvu imwe mu bitera diabete. Icya kabiri twavuga gishamikiye kuri cyo ni ukudakora imyitozo ngororamubiri. Wariye bya bintu byinshi kandi bitari indyo yuzuye, ariko ntunakore n'imyitozo ngororamubiri. Icya gatatu ni ukunywa inzoga nyinshi. N'icya kane cyo kunywa itabi. Ni ukuvuga ngo ibintu nibyo bishyira mu cyiciro cya kabiri bitera iyi diyabete mu cyiciro cya kabiri, ndetse ibarirwamo n'icyiciro kinini cy'abantu. Abantu barenga 90% barwaye diyabete bari muri icyo cyiciro giterwa n'ibi bintu bashobora kwirinda.
Iki cyiciro cya kabiri?
Iki cyiciro cya kabiri. Hari n'ikindi cyiciro cya gatatu gikunda kwibasira abagore batwite. Ariko ugasanga umugore yarasanzwe ameze neza nta diyabete yarafite, ariko muri cya gihe atwite yazajya kwa muganga kwipimisha agasanga ibipimo bye by'isukari byarazamutse. Nacyo ni kimwe cyiciro cya gatatu. Iki cyiciro hari n'igihe umuntu amara akenshi iyo umuntu amaze kubyara ibipimo by'isukari bisubira ku murongo akongera akaba muzima, ariko handitse ni ico gitoya cy'abantu bikomeza koko bakarwara iyo diabete bihere ko yaratwite.
Abo bagore uvuze ba hari nk'uwonzi ubwanje wayirwaye rimwe wagize ibyo bintu by'imisemburo atwite ayongeye no gutwita bwa kabiri none birongera biragaruka. Ni ukuvuga ko umuntu haba hari abantu bafite sinzi niba umuntu yabyita risque zo kuba yarwara kurusha uwundi iyi ndwara ya diabete.
Kuri icyo cyiciro twari tuvuze birashoboka ndetse no ku cyiciro cya mbere cya diabete. Kuko niho ushobora gusanga kuko umuntu yari atwite asanzwe arwaye diabete muri icyo gihe, ariko nyuma yo kubyara birashize yazongera gutwita akongera bikagaragara biterwa n'impinduka ziba zabaye mu mubiri mu gihe cyo gutwita. Wa musemburo wa insuline ushobora gukoreshwa n'umubiri we mu gihe atwite, ariko yamara kubyara ashe mu buzima busanzwe wa mubiri ukagumya gukoresha wa musemburo wa insuline.
Ndumva ku bahanga bw'ibyuma bambwira ko hari abatangiye kuduhamagara, nagira ngo twibutse nyine ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima aho tuvuga ku ndwara ya diabete. Reka noneho twakire Munezero. Munezero banyumva?
Ndabumva.
Yego, urahagana hehe?
Ni hano Kicukiro mu mujyi wa Kigali ku murwa w'akaba ari Rusizi.
Yego.
Mu ntara y'Iburengerazuba.
Mu Burengerazuba. Wagiye kwipimisha se uyu munsi?
Oya, ntabwo nabashije kugira bitewe n'impamvu z'akazi.
Ye, ufite ikibazo wifuza kubaza muganga?
Yego, namubazaga uburyo iyo ndwara umuntu ashobora kuyirinda by'umwihariko cyane cyane atwe tukiri batoya, ndetse n'ingamba umuntu yafata ku buryo itakomeza kugenda ikwirakwira mu bantu yaba ari abasa
Abakuze cyangwa batoya. Urakoze cyane. Bimwe yaramaze kubivugaho akurikije ibyiciro by'indwara, ariko ubwo muri make na gusubize muganga Simon Pierre mwabwira Munezero icyo yakora.
Yego, twamusubiza. Munezero, ufite imyaka ingahe ko uvuze ngo uracyari mutoya?
Munezero ubanza yagiye.
Ntacyo impamvu tuvuga nari mubajije imyaka nuko bijyana nyine ari nko muco, niba ari nk'umuntu muto w'urubyiruko muri ino minsi tubona twabyita nk'icyorezo, ni ibintu bidasanzwe aho ubona urubyiruko rwinshi rwishora mu kunywa ibiyobyabwenge, ubwo no kuba rya tabi cyangwa se n'inzoga nyinshi bikabije, usibye yuko byangiza nyine no mu mutwe w'umuntu, ariko ni nabyo birinda bijyana bikazageza no kuri za ndwara za diyabete. Ubwo rero umuco umuntu akwiye kwirinda kuko nk'uko akiri mutoya kwirinda iyo nzoga n'itabi, ndetse kandi nk'umuntu mutoya agashishikarira gukora imyitozo ngororamubiri. Ibyo bintu rwose birahagije kugira ngo ubuzima bwe bukomeze neza, kandi akorere igihugu nta ndwara ya diyabete afite.
Ndumva
ariko biyongera kuri bya bindi byose twari twavuze na mbere.
Birumvikana. Hanyuma uko mwabibonye, iravurwa diabete, iravurwa igakira cyangwa se ishobora gukira cyangwa ikongera ikagaruka?
Diabete ni indwara ishobora kwitabwaho ntigire icyo itwara uyirwaye. Nuko ngo umuntu akimenya ko arwaye iyo ndwara ya diabete agerageza gukurikiza inama ahabwa na muganga. Bimwe rero mu nama muganga akunda gutanga ku bantu barwaye indwara ya diabete harimo kugabanya ibiro, kurya indyo yuzuye, gukora imyitozo ngororangingo, ndetse no gufata imiti niyo bayimwandikiye. Ku buryo ibipimo by'isukari biragenda bikamera nk'iby'umuntu wese utarwaye diyabete, cyangwa se bikenda kwegeraho. Ariko icyo nsaba gusorezaho, ntabwo ikira iyo ndwara karande y'umuntu ashobora kubana n'ubuzima bwe bwose. Ariko nk'uko nari maze kubisobanura, umuntu ukurikiza amabwiriza yo kwa muganga uko bayamuhaye agira ubuzima bumeze kimwe n'ubwo mu bitaro bya indwara ya diyabete.
Murakoze. Hanyuma twakire na Edi, uranyumva?
Yego, ndabumva cyane.
Urahagana hehe?
Ikindi Bujumbura.
Ni Bujumbura. Namwe ejo mwa hari abapimwe diyabete ndetse no muvuduko wa maraso wagiye yo nawe
oya kabisa ntabyo nigeze menya ariko nabimenye ubunyene
nibyo byarangiye
nungise ndabye kuri Facebook none nase ndabimenye ndagara cyane ise kosaba nuko imiti y'abantu bagwa amadiabete sanga izindi kandi bo mu nsanzwe bashobora kubura ukuntu bogira uburyo bwose bakayitaga ku mahera make cyangwa n'abakayivura ku buntu kuko urabona yuko ari nk'ikiza cyaduteye twasasari abaganga yuko kabisa boza baradupima ntizibifate umwaka gusa nk'ubu onye ndabona yuko hari uko igihe cyabyo ariko mu nsanzwe baba bakwiye kujya barabigira imiti yose babwira abanyagihugu bose kugira ati ngo bitegure baje baragenda kuyipimisha hariyo hose
ku bwawe urifuza ko bitaba igikorwa cya rimwe mu mwaka ahubwo byajya biba kenshi
ego ego kabisa byo bari byiza cyane kuko nk'abagwaye ni benshi kandi abantu bategeza kumenya ubuzima bwabo ni benshi ariko usanga uruhande rumwe mu mwaka ese mu mwaka baba bazi yuko haba amaze kurwara abangana gute mugabo mu gihe tuvuge nko kwezi mu kwezi basha kumenya ati kuko turayigwanya cyane iri kirabandanya igirirana mu gihugu
reka ngushimire cyane kuri icyo gitekerezo cyawe ndetse n'ikibazo uhaye muganga muganga Simon Pierre nagira ngo musubize Elia uvuga ati imiti irahenze ese yashobora kuvurwa ku buntu gupima birashoboka kuba byakorwa birenze rimwe mu mwaka nimumusubize
Elia ntabwo nzi ko ndivuze kumusubiza neza kuko urumva niyo mu gihugu cy'u Burundi kandi ibindi mu Rwanda ariko icyo tuzi cyo ni uko koko imiti kuri indwara ya diyabete irahenze ndetse ku isi yose ni imiti koko umuntu afata ubuzima bwe bwose n'indi miti yose yahenze ivura izindi ndwara ariko ni imiti yo izindi ndwara umuntu imiti bigakira bikarangira ariko imiti koko irahenze kuko isaba ko umuntu ayinywa ubuzima bwe bwose amafaranga rero yose yagura ari amafaranga aho agenda buri munsi ni menshi ku muryango mu Rwanda rero ho iyi miti nubwo kuko ihenze ahantu hose ariko hari ubwisungane mu kwivuza mituelle de sante yishingira iyi miti mu bigo nderabuzima mu Rwanda ndetse no mu bitaro ku buryo umuntu urwaye indwara ya diyabete akajya kwivuza iyi miti koko ubu bwisungane bumuvuza kuri imiti bityo bikamwohereza icyo giciro ntabwo nzi wenda mu Burundi nawe araza kureba araza kutubwira uko bimeze cyangwa se ariko ni uko mu Rwanda bimeze n'ahandi ku isi hose usanga iyi miti koko ijya mu masiyansi cyangwa mu bwishingizi bwo kwivuza kuko umuntu umwe ku giti cye cyangwa umuryango ntabwo wabivamo wonyine ku kindi kintu yari yavuze cyo kwipimisha rero rimwe mu mwaka ntabwo namenya niba yabyumvishe nabi cyangwa se ariko bimeze iwabo ariko ubusanzwe kwipimisha iyo bavuze kwipimisha rimwe mu mwaka ntabwo ari igikorwa kiba inshuro imwe mu mwaka kuko abantu bose ntibahagera ahubwo turavuga ngo umuntu ashoboye kwipimisha byibura inshuro imwe mu mwaka iyi ndwara ntabwo zagaragara hakiri kare bityo ntizigire ingaruka zimugeraho ndetse kandi no kuzitangira birashoboka iyo umuntu asuzumwe hakiri kare ubu rero mvuze nk'ino aha ngaha mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri kano karere bigiye bihari ibikorwa byo gusuzuma izi ndwara byaratangiye cyane kandi abantu barabyitabira aho bajya ahantu habaye abantu benshi bagasuzuma izo ndwara abantu ndetse no ku mavuriro ugasanga bahora batanga ubwo butumwa ko waza kwisuzumisha mu Rwanda hariho byo hari n'umwihariko abantu bose ubu udafite n'ikintu urwaye uri umugabo cyangwa uri umugore urengeje imyaka 35 ushobora kujya ku kigo nderabuzima kikwegereye ubwo mu centre de sante ukavuga ko wari uje kwisuzumisha izi ndwara zitandura harimo na diyabete icyo gihe barakuvura ndetse na bwa bwisungane bwawe mu kwivuza nanone bukakwishyurira icyo nakibutsa ni uko umuntu uje kwivuza izi ndwara waba uje gufata imiti cyangwa se waba uje kwisuzumisha ku kigo nderabuzima byishyurwa amafaranga 200 y'u Rwanda yonyine ukabona serivisi dushishikariza rero abantu byibura ko inshuro imwe mu mwaka bajya kwivuza ntabwo rero nk'uko inshuro ari nkeya ni uko tugenda duhera ku bushakashatsi bwa bwagiye bukorwa tugasanga koko birahagije umuntu waramubonye umuntu mwaka ubutaha akagaruka nta kiba cyarahindutse kuko umuha n'inama z'uko azitwara muri icyo gihe mutari mwongera guhura
icyo ni igitekerezo cyiza kuba abantu bashobora kuba bagenda bakisuzumisha batanarwaye kugira ngo bamenye uko bahagaze nk'uko mwabiteganyije urabona nk'ubu mwagiye mu bikorwa byo gusuzuma hari n'abatabashije kujyayo kubera impamvu zitandukanye nka Muneza yatubwiye ko kubera impamvu z'akazi atabashije kwisuzumisha uriya nawe iri mu Burundi ati nta nubwo nanabimenye urumva hari ababa bacitswe ariko ni byiza ko bamenye ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora kujya kwa muganga bakabasuzuma
yego
twakire noneho Simeon uranyumva
halo
yego
ngo nabumva
ye urahagana hehe
ndi gusumbura mu gisagara
ye wowe je wadipimishije se indwara ya diabete
ya jinsi ndipimisha gusa narimo migambi yo kugenda kuyipimisha
nawe ntiwabimenye se
ati
ntago wabimenye ko bapimye
ego narabimenye gusa kubera ubuzima bw'ishuri ndimwo sinarose umwanya wo kugenda mugabo aha ku ishuri tuba turi hari amakrede azijyanye n'ibintu byo kurwanya za diabete n'izindi ndwara urumva ayo makrede yose atatuma umuntu agira ishaka ryo kugenda kwipimisha
nuko hanyuma hari ikibazo wari ufitiye muganga se
ati
hari ikibazo ufitiye muganga
ego nari mfite ikibazo mbega hoba hariho ubwoko bungahe bwa diabete mbega ubwo bwoko bwoba bukwiserime
asa nkaho yari yabivuze yari yatubwiye amoko atatu n'ikibitera ubwo ntihaboneka kanya ashobora kuza kongera kugusubiriramo ntago rero kuri iki kiganiro tugitangira
ego narindi ikindi kibazo
yego
iyo umuntu asanze agwaye diabete ni izihe mfungurwa yo kwirinda kurya cyangwa ibinyobwa yo kwirinda kunywa amazi umuntu yanyoye hari ikibazo cyane ku umuntu asanze agwaye diabete
noya nta kibazo cyaba kiri muretse yanabivuze kare ko umuntu anywa amazi uretse ko ashobora no gukomeza kumva afite imyota n'ubwo yaba ari mu kunywa reka muhe umwanya
gusa nashaka kumenya ubwo bwoko bwa diabete sinabyumvise neza kuko namo ndajya gutembera ama ndabumenye ukuntu umeze kamenya nuko ibimenyetso byabwo ari bumwe
amoko n'ibimenyetso hanyuma ukashaka no kumenya ukuntu icyo umuntu yakwirinda kurya cyangwa kunywa kugira ngo atarwara diabete niba numvise neza muganga Simon Pierre
arakoze mugenzi wacu reka tumusubiremo amoko ya diabete twihuse nk'uko nanabivuze aho amoko atatu y'ingenzi hakaba diabete mu bwoko bwa mbere iterwa n'uko impindura idakora insuline bityo isukari ikaba nyinshi mu mubiri nta kintu kiringaniza kirimo diabete yo mu bwoko bwa kabiri iterwa n'uko impindura ikora insuline ni wa musemburo twaze tuvuga ikora insuline nkeya cyangwa se nyinshi ariko umubiri ntushobore kuyikoresha diabete yo mu bwoko bwa gatatu ikaba yibasira abagore batwite ibimenyetso rero bigenda bitandukana nko ku bwoko bwa mbere rwose ikunda kugaragara ku bana bato b'abantu bakiri mu myaka mitoya y'urubyiruko igaragazwa cyane cyane n'ibimenyetso ngiye kubasubiramo ariko cyane cyane abantu bafite diabete yo mu bwoko bwa mbere bakunda kugira barananuka cyane ariko igahura no ku bindi bimenyetso kwihagarika cyane kugira inyota nyinshi inda idasanzwe n'umunaniro ukabije hari n'ibindi bimenyetso dukunda kubona ariko biba bigeze kure cyane cyane warwara nk'igisebe ntigishobore kuba cyakira ugatangira kutabona neza kugira ibikezikeze mu maso ibyo ni bimwe mu bimenyetso rwose bivugaho n'ayo moko yose ya diyabete ikindi yari yabajije ibintu umurwayi wa diyabete akwiye kuba yarya ni ikibazo gikunda kuboneka cyane ariko kimwe n'abandi bantu bose aho ubuvuzi bwa bugeze nta biryo byihariye by'umurwayi wa diabete. Umurwayi wa diabete ashobora kurya nk'iby'abandi bantu barya ariko ku gipimo gitandukanye n'icy'abandi. Bishatse kuvuga rero ko agomba kurya byibura kimwe cya kabiri cy'ibintu ariye kikaba kigizwe n'imboga n'imbuto. Ubusemo ko kenshi kw'abantu ntabwo bakunda kurya imbuto, nta nubwo bakunda kurya imboga. Igice kinini kigomba kuba kigizwe n'ibyo, hanyuma byaba ari ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri, biriya dusanzwe tubona byaba ari ibijumba, ibishyimbo, biriya biryo byose dusanzwe tubona byose umuntu ashobora kurya ariko akarya mu cyiciro gitoya ugereranije n'uko agomba kurya izo mboga nyinshi. Nongere ndisubiremo, biragoye kuvuga ngo umuntu azarya ugiye kumugenera ibyo arya uko bingana, ko umuntu agomba kurya bitewe n'uko abikoresha, kuko ushobora gukora akazi gasaba imbaraga nyinshi, bityo nawe bikamusaba ko ugira icyiyongereho ibitera imbaraga byinshi. Gusa hari ibintu agomba kwirinda: kunywa inzoga no kunywa itabi ndetse no kunywa ya sukari iriya bongera rwose mu cyayi cyangwa se mu bindi bintu banywa, biriya ni ibintu bibujijwe ku muntu urwaye diyabete. Kuko ariya sukari ushobora kuyisangamo, isukari dusanga mu biryo cyangwa se mu mbuto cyangwa se no mu bindi byose ibihagije, ku buryo udakeneye kongeramo iriya sukari yindi dusanzwe tugura mu mabutike tugashyira mu byo kurya.
Aravuga ati none se mbimwe bibishye birura kandi ako gasukari mbasha kukihe kukagura?
Biragoye kuvanga nyine ngo hamwe ibyo bintu bibishye nyine, ariko niko bigomba kugenda. Nk'ibi tubabena nko kunywa inzoga urwaye diyabete cyangwa se iyo sukari nyinshi ukakomeza kuyinywa, ni nk'uko wabona inzu yawe irimo gushya ukajya kuyizimisha peteroli cyangwa esansi.
Ubivuze neza rwose.
Naho ubundi nk'uko twavuze nyine, inzu irimo gushya bayizimisha amazi, n'uwo muntu rero kuko akwiye kunywa amazi. Amazi ni meza ku buzima, akwiye kugerageza kunywa amazi cyangwa se n'umutobe w'imbuto, nabyo ni ibintu biba birimo isukari kandi itari mbi cyane nk'uko twavuze iriya yindi wongeramo.
Ndumva yagombye kuba asobanukiwe, uramusobanuriye neza rwose. Hanyuma twakire na Laurent. Laurent, uranyumva?
Egome, ndabumva.
Ye, urahagana hehe?
Jembi i Burundi mu Kirundo.
Ikibazo cyawe?
Mu madantoki asi akishura ishyo mugenzi wanjye ije kumubaga, hanyuma gusa jewe nagira ndabasabe nk'abantu musanzwe mukurikirana ubuzima bw'abantu nk'umuganga, hanyuma bajye barakora sensibilizasiyo mu banyeshuri, kuko abanyeshuri ni bake bamenya yuko kwipimisha diyabete bibaho, kuko nk'aho mperereye lise ndiko n'amakerede ajyanye n'ibyo kurwanya diyabete ntayo, uretse ko umuntu ashobora kubonaho nka kerede sitopu kidavuze. Urumva ko abanyeshuri ku bijyanye no kwipimisha iyo ndwara ya diyabete aho kugira ngo natwe dushobore kwipimisha tumenye ko tumeze.
Ese wahubwo se wagusaba nawe ugashinga iyo kerede?
Nanjye nibyo nari ngiye kumusaba.
Bari ufite uburenganzira nabishinga nta ngorane.
None se uburenganzira uzasabe abo uzabaza abo bashinze club yo kurwanya sida, babaze uko babigenje, hanyuma nawe bagufashe gushinga indi club yo gushishikariza abanyeshuri kwipimisha.
Ibyo birashoboka, ariko usanzwe ta collaboration hari hagati y'abazizwa amagara y'abantu bumva ko bidashobora gukunda, kuko habanza kubaho ubutegetsi amagara y'abantu ashobora kubisaba kugira ngo mubikorane.
None kuki uhise ucika intege kandi utabimusabye ngo umubwire uti twe dufite ikibazo runaka, none mwadufasha gute?
Iki kibazo kiri make, ariko ni kubera ko atabura adupropoze cyangwa ngatubwire ikibazo na kindi kijyanye n'ibyo kugira ngo dufashanye, se tumva ko
ubu urabimenya ariko ko bizaturuka kuri mwebwe, nimwe muzi ibibazo mba mufite, nimwe mushobora no kubibonera umuti. Urakoze cyane. Reka muganga agire icyo akubwira noneho.
Dora numba twagutora aho ugatangiza icyo gikorwa. Unyeka ko wegere n'ikigo nderabuzima cyangwa ivuriro cyangwa se undi muntu ushinzwe ubuzima. Ese n'abayobozi b'iryo shuri bigamo. Ubaganirije icyo gitekerezo ntago bacyanga. Na ushobora gusanga wenda badakeneye no kwipimisha ariko ugasanga n'abantu badafite n'amakuru yabyo. Ku buryo wabafasha kumenya uko birinda indwara bitari byagira no kuri urwo rwo kwipimisha. Ariko kuko n'abantu kwipimisha bashobora no kuba bapimwa. Ariko numva kuko bikwiye guhera kuri we n'abandi bagenzi be bafite icyo kibazo.
Twakire na Dieudonné, wowe urahagana he?
Ndikarose.
Nuko ufite ikibazo rero?
Kandi ufite
ni gatoya cyangwa ni kamwe?
Si gatoya, ikibazo ufite. Nabaza ko bitwanye n'igihe umuntu abafashe insuline nigira mbuze ko yabete ko igira igihe igakira
urabindi umuntu afashe insuline
bitwanye n'igihe kirekire umuntu abafashe insuline nabaza yuko bishika bitwanye n'ingene yitwaye ajyamateye ko akayakura igitoki ko iteba igakira
hari ikindi
mbazo
aro yego
ikindi nka yuko aba hariho ibiharuro bya giriseni bishoboka akagira igihe ugahagarika insuline yose kuyifata
ubugumye hafi muganga akubwire noneho
ikindi
nyarutsa
aro ikindi kibazo nkajyewe insuline ndayifashe imyaka itatu nagamaze yuko insuline atagaruka mbi itera kuyifashe igihe kirekire
bugumye hasi hanyuma muganga agusubize
ibibazo kuri telefone radiyo musubiza
bugumyeho kambwire ku buhanga bw'ibyuma byo kurekura niba utatwumva ukoresheje radiyo ye muganga ni mu musubizi
ya rura rwose na Dieudonné ni Dieudonné Burundi ntabwo nkuko twabivuze kuko diabete ntabwo igera ngo ikire bisaba kunywa imiti ubuzima bwawe bwose cyangwa se bitera iyo insuline nk'uko kino cyiciro cya mbere rero iyo umuntu yumva koko igitera iyi ndwara niyo mpamvu yumva ko agomba gukomeza imiti bishatse kuvuga ngo nta impindura ye ntabwo umubiri we ntabwo ukora insuline niyo mpamvu hagomba kubaho iyindi insuline aterwa kugira ngo umubiri umere neza ashobora no kutubera umuhamya buriya wenda niba ajya asiba kwitera umuti bimumerera nabi cyane araremba ashobora rwose kugira isukari nyinshi ndetse ashobora no kumugeza muri koma ni ukuvuga ngo nta mubiri we nta yindi insuline uba ufite agomba kuterwa iturutse hanze igihe cyose rero yayitera mu buzima bwe bwose nta myaka bava ngo azajya kuyipima ibi n'ibi ahagarara gusa iyo uyitera neza ugakurikiza no kuziza yo kwa muganga ibipimo byawe bimera nk'iby'umuntu utarwaye ariko wahagarika kongera kwitera cyangwa se kunywa n'imiti ukongera ugasubira inyuma cyane ibipimo byawe bikongera bikazamuka mbere namushishikariza rwose gukomeza gukurikirana inama ahabwa n'abaganga kandi bakitera umuti we neza nk'uko babimutegetse
yibazaga ahubwo niba kubera ashobora kumufata igihe kirekire muravuga ko ari ubuzima bwose hanyuma akibaza niba nta ngaruka bya insuline kuyifata igihe kirekire byagira ndumva avuga nk'ingaruka
nta efese bondere wenda ntabwo nzi imyaka Dieudonné afite ariko hariho abantu tuzi bitewe insuline ndabazi rwose mu Rwanda harakuzi byo witeye umaze nk'imyaka irenga 25 yitera hari umuntu uzi nanone wavutse afite diyabete kandi agejeje imyaka 30 ni ukuvuga ngo nta ngaruka nta efese bondere yamuteye ariko hariho ibindi bintu bya biterwa no kwitera umuti wa insuline ngira ngo wenda yabiganirijwe n'abaganga be hari ukwitera wenda nk'umuti mwinshi ukaba usaba gutuma ibipimo bye by'isukari noneho bigabanuka cyane
hari ukwitera mukeya by'isukari bikazamuka ndetse no kutagira isuku za kura dushinge cyangwa gukora kompitera k'umuti bitera ahantu yitera akabasha kuzana ikibyimba ariko bitewe n'ikibazo cy'uko atitera akurikije inama bamuhaye cyangwa se hari ikindi kintu cyahindutse naho umuti ubwawo rwose nta ngaruka umutera.
Dieudonné ufite imyaka ingahe?
Imyaka 27.
27 uracyari muto koko.
Watangiye kwitera umuti ryari?
Imyaka itatu irahetse nabitangiye 2015.
Yego. Ariko rwose niba ushaka kubona hari abandi bantu nko kwa muganga twe tujya tugira amagrupu abantu bahuriye kwa muganga bagahura bakaganira bitera umuti cyane cyane kugira ngo baterane imbaraga kandi banasangizanye ubuhamya bwiza baragiye bageraho. Niba uzabikora uzasanga hari abantu bamaze imyaka ingana nk'iyi 27 bitera umuti ushobora kuzagera ukababona.
Yego cyane
murakoze.
Murakoze.
Yee twakire na
murakoze cyane kudushike kutuzanira muganga murakoze cyane.
Mwakoze namwe kugira uruhare muri kiganiro. Yee twakire na Philbert uranyumva?
Yego ndabumva kugira Amerika.
Yego urahagana he?
Yewe ni mu gihugu cy'Uburundi muri komine Giteranyi umusozi Shyaza.
Giteranyi mwiriwe mutese?
Turiwe amahoro ntanguwe n'akavuga kaguye cyo.
Abaganga se namwe babagezeho baza kubapima indwara ya diyabete n'umuvuduko w'amaraso?
Oya seze ni twayime ntabwo nabibonye kuri Facebook no munsi.
Ngaho rero.
Ikibazo nabaza rero mutumigwa. Uko twebwe abantu batatu dukunda kubona abantu bakunda kurwara iyo diyabete usanga ari abantu bakize bafite amafaranga ariko mu bantu bageze bakenye tukabona badakunda kubona mbega byarituruka kuki niyo mpamvu yo bitera kugira ngo ikunde kwibasira abantu bakize bafite amafaranga. Nicyo kibazo nashaka kubaza uwo mutumirwa asobanuriye neza numve bimeze.
Nta muntu wigeze ubona aho ngaho iwanyu tuvuge nko ku mutumba urwaye diyabete n'abanyabujumbura gusa bakize?
Muntu nawe ku gacumbi iwacu yigera arwaye diyabete igwara aba bantu nyine bafite amafaranga yewe bagira ibintu byinshi nyine kandi byoroshye bimeze neza.
Aba ya diyabete ni irobanura reka muganga gusubiza. Ese Philbert wabonye nk'abangahe bagize bakize bafite ibintu barwaye diyabete? Ubabona biruka babyibushye kugira ngo barwaye diyabete cyangwa babagira ngo banayirwanye?
Babagira ngo bayirwanye ntabwo abantu babyibushye bose baba barwaye diyabete ahubwo abantu wenda babyibushye kuko ubona ni ukugira ngo birinde kuko wenda kuba bazarwara iyo ndwara ariko n'umuntu utabyibushye ntabwo bishatse kuvuga ko atarwara iyo ndwara ya diyabete kuko twabonye ibindi bintu byinshi bitera umubyibuho ni kimwe ariko hari n'ibindi hari n'abantu bananutse cyane kuko barwaye iyo diyabete. Ikindi wari uvuze rero abantu benshi bakunda kwibeshyaho bavuga ngo diyabete ngo ni indwara y'abakire ntabwo ari indwara y'abakire kuko twe tujya ubuvuzi tujya mu bitaro bitandukanye haba mu mujyi haba no mu giturage mu Rwanda ndabizi kandi n'abagenzi b'abaganga b'Abarundi tujya duhura tukaganira batubwira ko diyabete nabo i Burundi no mu cyaro rwose hose irahari nicyo kimwe n'ahandi hose ku isi diyabete ntahantu itaba ntabwo ari indwara ifata abakire ngo ireke abakene nawe aho hose barahari ugiye nko kwa muganga wenda ahubwo usanga ushaka kubuturanye n'abakire nawe gusanga akaba ari bibona ariko ni indwara ifata ibyiciro byose by'abantu baba abakire cyangwa abakene ndetse ngo ni indwara ikomeye cyane iyo igeze mu bakene bose baba bafite n'ubushobozi bwo kwivuza neza kimwe n'aba bakire nk'uko babivugaga tukaba dushishikariza by'umwihariko abakene cyangwa se n'abandi bose tukabibashishikariza ariko kwirinda cyane iyo ndwara naho nta muntu utarwara iyo ndwara ya diyabete.
Ngo yari yabasuzumishije ijisho rwose yabarangije
yabasuzumishije ijisho kuko ngo yarabonye bagenda mu muhanda
kandi biruka kandi babyibushye
babyibushye.
Okay. Dukomeze twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika, mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi short waves ku metero 19 na metero 22. Reka twakire noneho Pascal. Pascal Ranyumba.
Niko ndabumva.
Eh, uri hehe?
Cyendi muyinga niko nyine mwakiye. Niko.
Eh, kibazo cyawe.
Jewe ndi muntu ara mu kibano c'abantu ukuvuga muri miliyari rare. Ariko uriko uragerageza kuraba abantu bo mu kibano uriko babwira nk'ingwa diabete abantu batabitahura cyane gose, bo bibaza yuko ari indwara ifata abakire nk'uwo muntu wo mu giteranyo ariko abivuga bakama rero biyumvira ati izo ndwara mu kibano ntizishobora kubaho, ariko urumva mu bipimo abahinga bagira birerekana yuko ari indwara igira gatatu ihitana abantu benshi. Icyo nagira nsabe ni uko nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu iki kintu cy'indwara diabete ugishyira mu ntoki kujya basansibiriza basansibiriza ku bijyanye n'indwara ya malariya kugira ngo bayituze burundu. Ni nk'uko nyine naho n'indwara diabete uyifata mu minwe bakagira amasansibirizasiyo ku banyagihugu nk'abo kugira ngo batahure yuko diabete atari indwara y'abakire nk'uko benshi babyibaza, ariko ari indwara y'umuntu uwo ari we wese, yaba umwana, yaba umutama, yaba umutamakazi cyangwa umusore cyangwa inkumi. Icyo rero cyofasha gutahura abantu benshi kuko ugerageje kuraba ibiharo by'abantu bo mu kibano no muri miliyari rare usanga indwara diabete umenga nta n'ibyigera abantu mu Burundi bakumva umenga niyabamo nyine batunze kurusha abandi. Icyo rero cyofasha gutahura. Ikindi nk'akabazo ngirambaze sinzi yuko ku bitaro cy'ibitaro bikuru byo ku ntara hose bashobora gupima diyabete, mu gihe babishoboye yoba ari avantaje ku bantu, ariko tugasaba yuko no mu mavuriro mato mato igihe gucya amakomine naho bohashyira ibyo bipimo kugira ngo ubuzima bw'abantu bugarukirwe. Murakoze je ahanini interano n'ibibazo byanjye byanjye bihagaze ngaho.
Urakoze cyane Pascal. Muganga Pascal, mwamubwira iki gupima indwara ya diabete bisaba ahantu hihariye cyangwa ahantu hose umuntu ashobora gupimwa bakamenya niba ayifite?
Diabete ntabwo bisaba ibipimo byihariye cyangwa ngo indwara ishobora gupimirwa mu bitaro bikomeye cyane no ku rwego rw'ikigo nderabuzima, ku rwego rw'ubuzima rw'ubuvuzi bwo hasi cyane bashobora gupima iyo ndwara kandi bakayibona. Ubwo wenda ikiganiro n'abantu bo mu Burundi barimo baracyumva ku buryo bashobora wenda kuzagira umwanya wo kujya bakangurira abaturage koko aho izo ndwara zishobora kuvurirwa. Nicyo kimwe n'aha ngaha mu Rwanda yavuga ko tugomba kujya tumenyesha abantu. Tangira ngo watangiye ikiganiro neza uvuga ko uyu munsi ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya diyabete. Akenshi ku isi hose haba hari ibikorwa bigambiriye gushishikariza abantu kuyirinda ndetse no kuyisuzumisha. Kuba mu Rwanda twafashe kino cy'umweru, ariko ibikorwa bihoraho rwose ku buryo n'abaturage nk'uko naje mvuga ko umuntu akomeza kujya kwivuza rimwe, kwisuzumisha buri gihe uko abyumvishe rimwe mu mwaka kwa muganga, ndetse n'ubwisungane bukabikora. Ntabwo ari uko bwagiyeho kugira ngo busuzume muri uno munsi cyangwa se igihe gito. Ni ibikorwa koko bikwiye guhoraho igihe icyo ari cyo cyose. Dushishikariza rero nanone ari abaganga, inzego bwite za leta ndetse n'abanyamakuru nk'uko turimo kubikora, tugafatanya koko tugakangurira abantu bose kwirinda iyi ndwara. Pascal yarakoze ibyo bisewe nasubije ikibazo Fibere yari yabaje ko mu giturage nta bantu barwaye indwara barahari, ahubwo wenda kenshi irabica diyabete bakumva ko bishwe n'ikindi kintu na mu byaro by'inaha ngaha cyangwa mpamye ko bidatandukanye n'ibyo mu Burundi, bo bakunda kuvuga ati baramuroze cyangwa se n'ibindi bindi, ariko ko atagiye kwa muganga bamusuzumye iyo ndwara.
Hari n'ibibazo bakunze guhura nabyo, tujye twumva ngo umuntu kanaka cyangwa se umugore n'umugabo bishwe batemaguwe kubera ko babaketse amarozi. ibintu nk'ibyo umuntu urashobora gupfa yishwe na diabete gutyo atabizi bagatekereza ko hari umuntu wamuruza
birashoboka rwose
twakire na Siriyake Siriyake uranyumva urahagana hehe ongera ijwi twumvikane ikibazo cyawe
kibazo cyanjye ntabwo natangiye ikiganiro ngo numve umusore ariko byo rero byose muri kuganira ku kibazo cy'indwara ya diabete ikibazo nari mfite ese hari ibiribwa byo kwirinda ku buryo nk'ibiribwa runaka ushobora kubisangamo sukari ibintu ukabisangamo sukari sinagize kuvuga ko ari indwara itari y'umuntu ifata abantu bose idafata abakire kandi muri rusange uragenda ugasanga abakene nta hantu bashobora gukura sukari izo ni sukari imeze ite ni ubwoko bumeze bute ni ku kigero kingana iki umuntu ashobora kuvuga ngo diyabete yamufashe sukari nyinshi ku buryo yazatera ikibazo cya sphincter zigafunguka ugasanga harimo n'ibindi bibazo byo kujya kwihagarika ni ikibazo kabisa iyo sukari hari ibiribwa umuntu ashobora kubisangamo sukari nyinshi bikaba byazamutera diyabete mu gihe wenda ari umukene
ngiye reka agu na icyo kibazo cyonyine
ni icyo ngicyo
ngiye guma hafi ubwo ngubwo agusubize rero
nuba se yari twamusubiza we yibanze kuvuga se isukari niyo yonyine itera isukari ntabwo ari ubushate kuvuga ngo isukari umuntu anyoye nyinshi niyo bigenda ikazamutera diyabete ko mwaje kubona ko twavuze uburyo twavuze amoko atandukanye ya diyabete hari aho umubiri uba udafite insuline utayikora aho ngaho ntaho bihuye n'isukari ariko no mu cyiciro cya kabiri twavuze ko umubyibuho ukabije ushobora guterwa n'iyo sukari ibintu birimo isukari nyinshi cyangwa se n'ibindi birimo amavuta menshi kuko umubiri wawe udashoboye gukora udakoresha umubiri wawe kugira ngo bigabanuke mu mubiri cyangwa se bishobora gukora icyo byagenewe mu mubiri cyangwa se kunywa inzoga nyinshi cyangwa itabi ibyo ni ibintu bimwe na bimwe n'ibintu twavuze byongera ibyago byo kuba warwara iyi ndwara ya diyabete naho isukari ku bantu b'abakene nawe ashobora kuba wenda azi abantu b'abakene baba i Kigali cyangwa se n'ahandi mu Rwanda kandi barwaye diyabete kandi kuko niyo sukari batari bayemo aho rero no izi ni zimwe mu mpamvu zikunda kugaragara twavuze ariko nk'uko umuntu wenda ashobora kuba yararwaye byibanze mu makene wenda yagerageze kurwara nka bwake cyangwa se yaragwingiye izi ndwara ubona ko z'imikurire mibi ugasanga umwana yaragwingiye ni ukuvuga ngo iyo wagwingiye cyangwa se waragize manifesto za ndwara za bwaki ziba mu baturage cyangwa se n'ahandi hose ku bantu uba ufite ibyago byo kuzarwara ya ndwara ya diyabete warakuze ni ukuvuga ngo hariho niba iyo mpindura yawe nk'uko utakuze mu gihagararo nayo niko itakuze niko idashobora kuzakomeza gukora nka insuline mu gihe kirekire cy'ubuzima bwawe bwose wenda izajya rinanirwe cyangwa se izajya isohora igipimo gitoya cya wa musemburo wa insuline twavugaga ni ukuba rero isukari nk'isukari tunywa ntabwo ari impamvu wahera uvuga ko umuntu w'isukari nyinshi arwara diyabete kuko hariho abantu bashobora kuba bayinywa ujya ubona abakinnyi bari mu kibuga kuko harimo gukina wenda bacika intege babona bananiwe bakabaha akantu karimo isukari nyinshi cyangwa se ikindi kintu kugira ngo yongere imbaraga ariko uko za mbaraga bagiye kuzikoresha kugira ngo bakomeze gukora bitandukanye rero wa muntu w'isukari niyo yaba nkeya ariko agakomeza yicaranye nayo mu mubiri we nta kintu ayikoresha
atayitwitse
yamuje n'uburyo kuzaba umuganga pe
muranyigisha buri munsi
nuko
ndumva Siriyake ndumva wasobanukiwe urakoze cyane ye twakire na Louis uranyumva
ubwo ndabumva
uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo rero
yego nayifite ikibazo ariko reka mpere ku ntererano ubundi ndashima cyane ijwi cyawe ndashima n'ikiganiro ashima n'inyisije
nawe turagushimye rwose kuba dukurikira egera telefone urimo kuvuga ntitukumve
yabe turi gufata abantu guhera ku rugero ku bantu bakiri bato gushika ku basaza abatunzi n'abakene bahanurira nk'umuganga ni uko boza bagerageza bakareka isukari zihinguye zihinguriwe mu mahinguriro aba bamaze kuzireka bakagirisha ibipimo kira mezi ane kugira ashobore kuba yomenya ni cyari umubiri wiwe wose glycemia ingana gute ni ukuvuga ingene isukari ingana mu mubiri wiwe hama ashobore kuba yo kwivuza cyangwa yo yofata umuti kugira ntarindire yuko arinda guterwa inshinge zijya nshinge babatekerera bakitera kubera basanze urugero rwararengeranye rw'isukari mu mubiri wabo
irongera iracitse telefoni yawe nanone irongera iravugira kure
ikibazo
yego
ese none nk'uyu mutumire ariko ni gute ariko afasha abarundi kugira bashobore kuba bo kwimenya bimenye cyane cyane mu bakene kubera abakene usanga bahangayitse kubera iyo ndwara kandi batari bazi yuko boyirwaye
icyo yafasha abarundi
yego
kuba baha izi nama se ntabwo byo bibafasha ahubwo
inama nazo zirabafasha ariko ku maradiyo nk'ubu ntibiriko birakurikirana urabona nk'ubu haraciye iminsi ijwi ry'Amerika twari gushobora kuryumva ngaha ku butaka bwacu mugo ntibiriko birakunda mvuga ibikorwa nyezina ku gataka nyene mu banyagihugu bwite
nk'uko yabivuze mu kanya ari mu Rwanda ntabwo ari mu Burundi ntabwo azi ibirimo gukorwa ku gataka k'u Burundi ariko nk'uko tubizi kandi ejo twabibagejejeho kubakurikira ijwi ry'Amerika nuko habaye gupima iyo ndwara naho ku bantu kugira ngo bijyanye n'iki gihe cyahariwe nyine kurwanya indwara ya diyabete ubwo rero ndumva ni ikibazo nyine kuba mutabasha kutwumva ariko twizera ko bizagera aho ngaho bikabonerwa umuti kuko nk'inama zivugiwe muri iki kiganiro ndumva abo zagezeho bizabafasha cyane hanyuma uri umuganga nawe se
je ni umufarumasiye
nuko ubwo se hanyuma se watubwira se niba hari ukuntu abantu bashobora kwipimisha diabete ku bigo bitandukanye aho ngaho niba hari icyo wabiziho
ku bitaro je nakorera ku bitaro bya leta ku bitaro bya leta umwanya woshe uje kwipimisha diabete uje usaba ati nipimishe diabete baragupima naho uje urwaye utazi ibyo urwaye mugabo tukamenya yuko uri kubera diabete kubera ibimenyetso byayo nyine bya diabete dufatiye nko kuri bijya bimenyetso bitatu kuri iri kuri dipsi na polifaji naho ne urumva umuganga abifatiye karashobora naho guca avuga ati reka ndagupime ni ukuvuga kuri iri abagura cyane polifaji kumva ushonje kuri dipsi bijya byo kunyoterwa uvuga muganga arashobora gutora icyemezo akavuga ati reka ndabe yuko afise ndabe glycemia yiwe ingene imeze ko ari itere cyangwa hypoglycemia ashobora kuba yo gusa gipima ariko rero umuntu nawe nimba yarahimirijwe arashobora kugenda yibwira ati jewe giye bamfashe ndabe yuko ntarwaye diyabete ni ukuvuga glycemia mu yandi majambo tubihanura yuko biba mu mezi ane nimba atagishasha kiraba ndaboneka we munsi yotanga
urakoze cyane ubwo muri meza niba aramutse babashije kwipimisha yenda hari icyo bashobora kumenya hanyuma ibyo uvuga byo kunyoterwa cyangwa se ubwo ndumva buri wese yagombye kumenya icyo agomba gukora no kushishikariza abantu kwipimisha kugira ngo bamenye uko bahagaze. Ndagushimiye cyane. Dr. Simon Pierre, mbere yuko twakira undi munywanyi w'ijwi rya Amerika, icyo mwabwira Rui muri make?
Rero Rui ndumva namushishikariza aduhaye amakuru tutari dufite mbere yuko bikorwa no mu mavuriro y'i Burundi, ko abarwayi bashaka kuza kwipimisha, nibyo twakomeza kuko tugashishikariza abantu gusije twavuga nuko biriya bimenyetso nakomeza kongera kumbwira nawe kandi ashaka kuba abizi nuko bigaragara ko umuntu yarwaye. Kwipimisha buri mezi ane biragoye cyane, kuko izi ndwara biragoye kugira ngo umuntu ahaguruke mu rugo ajye kwipimisha atababara nta kintu arwaye. Mu muco nyarwanda udatandukanye cyane w'Abarundi ntabwo birimo, umuntu ajya kwa muganga ari uko yarembye cyane bamuteruye cyangwa se ananiwe gukora ibindi. Rero biragoye kugira ngo uwo muntu ajye kwivuza buri mezi ane kwisuzumisha, ariko nawe nta kintu kiba cyahindutse cyane. Niyo mpamvu no ku rwego mpuzamahanga nubwo twavuze mu kwipimisha rimwe mu mwaka ntabwo ari ibintu byo mu Rwanda gusa cyangwa muri kano gace, ni amabwiriza y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ko umuntu ashobora kwipimisha inshuro imwe mu mwaka agahabwa ubujyanama bujyanye n'ipima abonye, ashobora kongera kugaruka niba atararwaye wenda byarahindutse niba bituma bitari bimeze neza. Yabyaye bitangiye kuba bibi bikonya bigasubira bikaba bizima kuko bagutangira hakiri kare, ndetse ugashobora no gutangira imiti niba basanzwe urwaye.
Reka noneho twakire na Emile. Emile uranyumva?
Yego ndabumva, mwiriwe neza.
Mwiriwe, urahagana hehe?
Ndi ngaha mu Kirundo.
Yego.
Ndi nashaka gushimira uwo muganga, ndumva nawe ni agerageje kudusobanurira kuko aratanze impanuro nk'umuganga, nyine impanuro zimeze neza ku muntu yamuteze amatwi arumva ibimenyetso yene yose nyine agenda kwa muganga hakiri kare. Kandi nkadashaka gutera kamo nka twebwe abantu, hariho abantu bamwe bamwe dukunda kwishyiramo ngo diyabete ngo niyo abantu b'abakire ngo bakize ngo bafite amafaranga ngo bajye barabyibushye, ariko twebwe natwe abantu twoshyiramo yuko iyo ndwara ntirabira umukecuru cyangwa umutama, twese iradufata. Kandi kuko yuko niragenda bisabye akaruriro nk'abantu b'abakene bamwe no kubona kiwe n'ibihumbi bitatu bibagora kugira bayironke mubwo kumva ngo umwana wabo yarwaye diyabete ari umwana w'imyaka cumi n'itanu. Ndumva umenga nka twebwe abantu twogira kwigora ko twakoreka ku isi namwe kingura ntibakire gusa bakize n'ayandi hoho, twese nta ndwara ifata umukene twese n'icyo kimwe. Kandi ndashimiye Amerika ibiganiro mwateguye cyo kwakira imene diyabete ngo bifate ukuntu inashobotse mu byo dupimire nk'umuganga nawe w'umurundi ibibazo bimwe bimwe byo ku bintu byerekeye ku bantu b'abarundi.
Kuyihe ndwara?
Ari mwibaza?
Kuyihe ndwara?
Nka diyabete nyine batumuka nyine kubyisubiramo n'ubundi mazi kwishyizemo basanga umenga biragoye.
Ntacyo dushobora gufata akanya nyuma yaho tukagemwa murimo mukurikiza inama muganga yabahaye uyu munsi, icyo gihe tugatumira n'umuganga wo mu Burundi. Urakoze cyane, ndabona turimo kugenda. Urakoze muganga, nagira ngo ijambo rya nyuma ribi ryanyu mu masogonda make yadusigaranye mutange inama muri rusange.
Yego, murakoze cyane Jenny, n'abandi bakomeje kudutega amatwi. Ubutumwa nabwira abantu ni uko abantu benshi barwaye diyabete baba batabizi. Umuntu amenya yuko arwaye diyabete ari uko agiye kwa muganga akipimisha bakamusura abaganga. Ubwo rero ndashishikariza abanyarwanda bose ndetse n'abarundi n'abandi bose bumva ino radiyo ko bakihutira kujya kwipimisha kugira ngo barebe uko bahagaze, ndetse bahabwe n'inama zijyanye n'ibyo bisubizo byabo, ndetse niyo banarwaye babahe imiti. Kuko diyabete igira ingaruka nyinshi cyane, haba ku muryango ndetse no ku mubiri w'umuntu, kuko itera indwara z'umutima, itera indwara z'impyiko, itera uburemba, itera gucika ingingo, ndetse n'ibindi bintu bibi cyane bizahaza umuryango. Ndashishikariza rwose abantu bose kujya kwisuzumisha, cyane cyane kuri serivisi ziboneka mu bigo nderabuzima byose byo mu Rwanda.
Reka mbashimire cyane. Murakoze cyane Dr. Simon Pierre kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Justin Twits wafatanije na mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma nkaba rero mbashimiye cyane yarebuje niya mukankusi kuri mikoro mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.
Ingenieur Mukankusi urakoze ku kiganiro muri sa